ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanubyizwaho nange Venuste nshimiye imana mwaka w'igihumbi 1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'imyaka 3 umubyeyi yasigaye kukimihurura ya Kigali kubera ko bari bamurashe umwana ahungana na bakuru be na se aburira muri Kongo yitwa Tuyisenge bakundaga kwita gasaza cyangwa se Kazehe nyina yahwemye kumushakisha mukankunshi Médiatrice atuye mu karere ka Gasabo akagari ka Rugano umurenge wa Kimihurura umudugudu wa Gasasa
ngo muri kitaniro kugira ngo mumfashe wenda nibishoboka muzampuze n'umwana wanje nabuze mu gihe cy'Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda igihe rero Jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi bahungiye muri Congo umwana ahungiye muri Congo n'abakuru be ari kumwe na papa we noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze agaruka ari kumwe n'undi na mukuru we witwa Eric bakunda kwita Muzungu.
Dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe uravuze uti 1994 barahunze bahungira muri Congo icyo gihe wowe wari hehe?
Ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru ndwara nyine kubaze ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandashe amaguru yose ngiye ntabwo nabashije guhungira muri Congo nasigaye mu Rwanda.
Okay, usigara mu Rwanda umugabo wawe n'abana be batatu abana banyu barahunga bagarutse muri 1996 agarukana babiri asigaye umwe.
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigaye yo ni iyihe?
Amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage yitwa Rashe kubakunda bakunda kumwita kazina Kanyiranzage. Kubumvisha barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri Gatare igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashyamba noneho ngo barashe yari amufite aramubwira ngo bagende umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda undi rero ngo nyine akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera.
None se Tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri 1994?
1994 yari afite imyaka 3.
Ni ukuvuga ko 1996 yari afite 5?
Yego.
None se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he?
Abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe batangiye kurasa rero wadahari ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nimumva hari ikintu kibaye adahari. Ubu rero uko Muzungu arahaguma ubwo witwa Kazehe na Nyiranzage baragenda noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we ubwo Kazehe we yanga kugenda ataha ngo yanga gukandagira amapingu inkweto ze zari zacitse noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi.
Nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe?
Oya, nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye nkajya muri Croix Rouge Kacyiru njya muri Croix Rouge Ikabgayi njya n'ahantu bita Ishogwe hose nshakisha umwana ariko ndaheba.
Wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha?
Yego.
Bakakubwira ko batamubonye?
Yego pe, hari naho bashyize abana kuri Rasambroma, hari naho babyakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirire agahinda.
None hari abana bagiye bagarurwa bumvikana bakagarurwa ari batuye bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ubwo wabizengurutse byose ukamubura hari n'ababyeyi bashoboraga gufata umwana batiyemeza kumurera bitanyuze mu bigo bizwi uwo mwana akaba afitwe n'umubyeyi umurera kugeza magingo aya. Icyo dushobora gukora muri kano kanya ni ukusaba umubyeyi wese waba waratoye uyu mwana Tuyisenge ushobora kwa mugiye kwitwa gasaza cyangwa se kazehe turi mu 96 mu nkambi ya Katare waba yaramubonye akaba yadufasha kugira ngo atugire ku mwana amufite wowe uri nyina umaze imyaka 29 mutandukanye yagusize uri mu bitaro ntibashoboye kujyana nawe tubanamusigaranye nari nge kukubaza impamvu utamusigaranye ko yari mutoya kuki umwana mutoya yagiye ugasigara wenyine
rumba ubundi ntabwo najyaga mwikuraho pe bamaze kundasa amaguru rero rumva bandasha amaguru yose ntabwo nabashaka kugenda naho kungezaho kwa muganga banjyanaga mu ngorofani ubwo rero nabaye ntakimuheza ariko ubundi tukiri mu Rwanda tukiri kumwe naramuhekagaho najyaga hose ntabwo yancikaga maze kundasa amaguru nyine sinari ari kumuheka
birumvikana nta mbaraga wadufite zo kugira ngo umwiteho nari mbivuze mu kanya umuntu wese waba wararukuye uyu mwana Tuyisenge akaba yaramureze akamukuza akamufite na Tuyisenge nawe niyimenya aratubwira twibutse aho mwari mutuye neza I Kigali muri 94 mbere yuko bahunga
ubundi twari dutuye Kimihurura mu Rugando aho nyine ntabwo twigeze tuhemuka
mbese yari mutoya ku myaka 3 izina rye ntabwo yarazi ko yitwa Tuyisenge
oya birashoboka ko atarabizi kubera ko bakundaga kumwita gasaza cyangwa kazehe ntabwo yarabizi aho hanyuma rero hari ikintu cyatumye dushishikarira kumushakisha nyine
yego ni iki
nongera kuburiye dosiye abahamagara nashakisha nomero zanyu n'umwana w'umukobwa dusengana tuba abahamya ba Yehova
yego
Tuyisenge naho rero abizi ko turi abahamya ba Yehova ko najyaga mujyana mu materaniro noneho umwana yumvise ikiganiro ku wa gatandatu ku itariki 21 mu masaha 10 ikiganiro nyiri muri icyo kiganiro agasaro kaburaga ngo yumva umuntu urangisha ngo umwana wari ufite ababyeyi bitwa Mukankusi ariko ama preno ntayavuge akavuga no gusa hanyuma akavuga ko papa wari Habimana kandi niko yitwa koko akavuga ngo na mukuru we witwa Muzungu na mushiki we witwa Nyiranzage noneho ngo akababwira ko bari batuye I Kanombe noneho ariko I Kanombe kubera ko Nyiranzage mushiki we niho yabaga kwa sekuru katekereza wenda ko mu nkambi yajyaga ababwira ko iwaba ari I Kanombe nubwo mwambwiye ko nta kicyo kiganiro ntacyo mwabonye birashoboka ariko Imana nidufasha wenda bizemera
niba Tuyisenge yaraje mu kiganiro ubu ngubu noneho nibwo buryo bworoshye bwo kugira ngo nawe yiyumve hanyuma namenya yuko ari wowe yashakishaga urumva Imana iraba Imani inshuro 10 niba kumva muri kano kanya ni wa muntu utantanga nicyo ushaka kumubwira
ikintu nifuza kumubwira ni uko mukumbuye ko mubonye nakwishima cyane ndamukumbuye cyane pe mubonye rwose nakwishima kandi ashaka kumubwira ko nanjye nkiriho wenda ashobora gutekereza ko napfuye ariko ndahari nta kibazo nagize ndahari ndacyariho mu Rwanda
Mediatrice Mukankusi ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umwana wawe Tuyisenge hagati aho mu gihe ugitegereje ndagukomeje kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane muvandimwe
turacyari mu mwaka w'1994 umwana w'umukobwa Esther Mukanyangezi yahunze aturutse ku gikongoro yari umukobwa w'imyaka hafi 16 ahungana na basaza be babiri bajya muri Kongo nyuma abo basaza be baje kugaruka mu Rwanda ariko Mukanyangezi ntiyagaruka aherereye he nyuma y'imyaka 29 murumuna we wiragije Angelique aramushakisha atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Musanze akagari ka Gasarabwayi umudugudu wa Gasarabwayi
yarinje kuranyisha kumushakisha umuvandimwe wanje yavuze mu 1994
yego
bari bahunze baja mahouse hitwa muri Sahiri ijyanye n'abavandimwe be bari musaza wanjye na musaza wanjye wundi ni umukuru wanjye
ariko se uyu nguyu urangisha ko nuvuga umwe mbere yo kuvuga abandi uwo wa mbere ubari ku isonga yitwa nde
uwo ndangisha yitwa Mukangenzi Steve
ahunga muri 94 yahunze aturuka he
Prefecture de Congo Secteur Ngigi
hanyuma ahunga hari mu kwezi kuhe kwa 94
ari umwana ntabwo ndi mu byibuke njye nuke wari muto cyane niyo mpamvu tutanajyanye njye nasigaranye na mama
uwe se icyo gihe yari afite imyaka ingahe
nabajije mama ambwira ko ashobora kuba yari afite nka 16 nawe mama ntabwo kubera igihe cya kera yakuze mu gihe cya kera ntabwo yagize amahirwe yo kugenda ajya mu mashuri nk'iki ntabwo ibintu by'imyaka uyu mwaje arakubwira ntabwo abizi neza ariko yambwiye ko ashobora kuba yari afite nka 16
none se umwana w'imyaka 16 yahungaga iki
nyine ntabwo yari we wenyine twari tujyanye twese muri jenoside hariho jenoside twese twari turi guhunga na njye nawe umwana mutoya turagenda na mama n'abavandimwe banjye nyina bose tugeze niko bambwira tugeze ku muhanda imodoka zaringa zabaye nkeya bo baragenda mama avuga ko twe turi bugende nyuma ubwo rero ntabwo twagize amahirwe yo kugenda byarakomeje biba iby'intambara nyine twe birangira tutagiye bo bagiye bagiye baragiye baza kugerayo kuko mama nyuma yaho yakomeje ashakisha nyine nyuma bimaze gucururuka mama aza gushakisha uko yamenya amakuru yabo ajya muri abariho ajya ararangisha aza kumenya amakuru yabo ko bari amahoro bapanga ko izabazana hanyuma mukuza ntabwo nzi ikibazo niba sinzi ikibazo cyabaye bahita batandukana sista ahita atandukana na basaza banjye ntabwo nzi ukuntu byagenze kugira ngo bo bizane we ntazi ubwo niba barahoranye naho yenda bitari byoroshye ntabwo bizi basaza banjye baje kuza menye baraje niba baraje muri uwo mwaka niba ari nyuma yaho ntabwo mbizi neza
none urashaka kumbwira ko mukuru wawe Esther Mukangenzi yahunganye na basaza bawe bo kaza kugaruka we agasiga ubu se ni n'abana bangahe bakomoka iwanyu mu vindimwe bakiri hanze batarataha
ntabwo kereka we ubwo bari bagiye ari batatu babiri baraza we abari we tutabasha kubona mama yaje kongera kugerageza ko yabasha kumubona niko yambwiye birangira byanze arekera aho ngaho nyine nta handi yigeze yongera gushakisha njyewe muri uko kugenda ngenda naje gushaka gutanga itangazo ku maradiyo yo muri Congo umuntu nari mbonye uriyo arambwira ati haba ibitangazamakuru byinshi ntabwo namenya ngo ndagutangira ku kindi ubwo mba ncitse intege gutyo ndabireka maze kubireka rero hashize iminsi nibwo naje gufungura radiyo numva icyo kiganiro cy'agasaro kaburanga ndavuga ese ndababona gute nkomeza kugerageza numva nza kumva Olivier atanga nomero ze niwe nanyuzeho kugira ngo mbashe kuba mbabona
none se basaza bawe bagarutse bavuye muri Kongo muri Zaire ya kera amakuru babahaye nyirizina nyayo yaho mukuru wawe yabaherereye nayasi
ngo bahise batandukana ngo baraburana imodoka yari yaje kubacyura iza we bamubuze babona bo baba ari bwo baza bonyine bo bamubuze ngo yaciye ngo iruhande nyine we yagiye ukwe nabo bagenda ukwabo ya modoka iza kubatwara nyine bazana yaje bamaze kumubura bamaze gutandukana
ku buryo kuva icyo gihe kuva basaza babi bagaruka mu Rwanda nta yandi makuru mwongeye kumenya ya Isteri
nta makuru na makeya nta n'uwo twigeze twumva yenda aba yabavuga ko bari aha ntabwo twigeze tuyamenya
ubu se niba Isteri akumva niba akiriho birumvikana uri hano kugira ngo umushake umubone ariko hari akajambo k'urukundo k'umuvandimwe w'umufite uvuga uti niba unyumva ngaho mubwire iki kuri ku mutima uba ufite umunota umwe
ni byinshi namubwira icyo namubwira yuko tumukunda cyane mama yaje kugira ikibazo kubera kumubura ntabwo aba ameze neza yaje kugira epilikasiyo kubera ko igihe cyose ahora aba ari kurira ababaye cyane niyo mpamvu namubwiye ati nzagerageza uko nshoboye kose ndebe ko twabasha kumubona cyangwa tukamenya niba hari n'abamukomokaho ubwo rero twamubwira yuko tumukunda cyane kandi tumwibuka buri munsi tutajya tumwibagirwa niba hari abantu bamukomokaho cyangwa yenda yaba yaragize n'amahirwe yo kuba yashaka n'umugabo mana idufashije twabasha kumenya amakuru ye rwose turamukunda pe kuko kuva twamubura buri muntu umwe wese yagize ikibazo mbega twacitsemo igikuba amenye yuko tumukunda pe tumuza ku mutima
ubiragije Angelique ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko umukuru wawe Esther Mukangenzi niba yakumvise azatugeraho ariko natwe tugiye gukora ubushakashatsi dusanganywe turebe ko twagira icyo tugeraho twagufasha kugira ngo tumenye aho aherereye ngaho rero ukomeze ugire akazi keza witeze imbere kandi ugire amahoro
murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwinshi kandi nejejwe no kuba mwafashe uno mwanya mukaba mubashije tubasha kuganira Imana ibongerere kandi ikomeze kubibaha imbaraga ibyo mbifurije kandi mbifuriza no gukomera no gukomeza gufasha Abanyarwanda n'abandi bose babagezaho ibibazo baba bafite izina rya Yesu amen
agasaro kaburaga mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika y'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mwaka wa 2016 umusore w'imyaka 28 wari muri kaminuza yahagaritse amashuri afata inzira ajya muri Madagascar yari afite umugambi wo kujya ku kirwa cya Mayotte kugira ngo azagere mu Bufaransa hashize imyaka 7 umuryango we utazi irengero rye mushiki we Tijarani ragire yari mu kiganiro agasaba kaburaga mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe akagari ka Kamashangi umudugudu w'amahoro
maze kugenkurikirana ikiganiro cyanyu nanjye nari nje gushaka ubufasha bwo gushaka umuvandimwe wanjye sinabuze witwa Rutegesha Mwiza
wamubuze ute byagenze gute
umuvandimwe yahagurutse i Kigali yerekeza muri Kenya ageze muri Kenya akomeza Madagascar agiye gushaka akazi kuva ubwo nta yagerayo ntabwo twongeye kumenya irengero rye
Madagascar ni ahantu abanyarwanda bakunze kujya gushaka akazi
abamujyanye yatubwiraga yuko hari abantu b'abanyeshuri baba bariganye bahakora bafite imirimo ahantu bita abanja niho yarari.
Abanyeshuri biganye b'abanyarwanda?
Yego.
Nibo bamujyanye?
Nibo bamujyanye, bamubwira ko haba akazi bakora. Nawe aragenda amara iminsi nk'itatu, nyuma telefone ivaho, yandikaga kuri WhatsApp ntiyakongera kwandika kugeza ubu imyaka irindwi irashize.
Yavuye mu Rwanda uravuga ngo hashize imyaka irindwi, yari afite imyaka ingahe gutegesha?
Itegesha yavutse muri 1988.
Ubwo ni ukuvuga yuko yari afite imyaka 28.
Yego.
Yarize kaminuza se? Niki yari yarize?
Yararangije uwa mbere kaminuza muri Seka i Muhanga.
Agenda atarangije ajya gukora muri Madagascar?
Yagiye atarangije ashaka gukora, avuga ngo azigayo abonye amafaranga bya gutyo.
None amakuru ya nyuma ufite ku muntu wavuye mu Rwanda akagenda agiye muri Kenya ubundi akajya Madagascar, amakuru ya nyuma ufite akubwira ko yari akiri muri Madagascar cyangwa se yari yarunguruje hari ahandi yagiye?
Ntabwo yigeze ahava. Muri gahunda yambwiraga ko ashobora kuzajya Mayotte, abonye uburyo namara kubona amafaranga yo kumwambutsa ko hari abantu babambutsa bakabajyana Mayotte, ariko ntabwo yigeze. Igihe kimwe yanyoherereje ifoto ari kumwe n'abandi bana bivuga ko bazajyana, ariko ntabwo yigeze ampa amakuru avuga ati naragiye cyangwa se byaranze. Komunikasiyo yarangiriye aho ngaho kuri iyo foto.
None ikirwa cya Mayotte ko ari ikirwa kidakize cyane, gitanga kahe kazi? Nawe yaragiye agiye gukora cyangwa se afite undi mugambi?
Oya, agezeyo ambwira ko azajya Mayotte, yavugaga yuko bazajyayo bakagerageza kugenda bakagera muri France. Sinzi icyizere yari afite icyo ari cyo. Komunikasiyo yarangiye, nagerageje no gushaka kumuhamagara kuri WhatsApp arangira ati telefone yanjye nta muri gifite turavugana, ariko ntabwo twongeye kuvugana.
Ubwo hari mu wuhe mwaka ubwanyuma mwavugana?
2016 mu kwezi kwa gatanu mu matariki 27.
Ni ukuvuga ko hashize imyaka irindwi mutavugana?
Yego.
Nta bandi bana bo wambwiraga bamujyanye b'abanyarwanda bamubwiye yuko hari inzira muri Madagascar?
Muri iyo foto nabonye nta muntu nabashije kumenyamo. Niwe wari urimo, nabonaga ari abana bari muri generasiyo.
Ajya kuva mu Rwanda, amafaranga yajyanye yakoresheje ninde wamufashije, ninde wamuhaye?
Umva, yiga muri Seka yakoraga utuntu tw'udufashe ngaba, afite akantu k'akaresitora, afite utuntu tw'utumoto. Yewe yampaye umwanzuro we wazima ambwira ati ibintu byo kwiga ndabona nkwiye kubihagarika nkajya gushakisha imibereho ubuzima amafaranga. Nzaba niga.
Hanyuma amaze kukubwira ko afite umugambi wo kuzanyura muri Mayotte, yava muri Mayotte akaba yagana mu Bufaransa, ntabwo yakubwiye uzabafasha kubambutsa?
Yaramumbwiye ampa na contact ze, ariko namuhamagara nkumva telefone ye ntagiri gusona. Yaramumbwiye yarambwiye ati ni umudamu witwa Edouard, niwe wambutsa abantu, niwe utatujyana. Uwo mudamu ntabwo muzi, ni umumarigashe, byanze bikunze kubera ko nimero yampaye ni iyabo.
Yego, iyo nimero ufite uraza kuyimpa kugira ngo nanjye nzayigerageze turebe uko twamenya aho musaza wawe ari, ndetse n'amazina y'uwo mudamu yanyandikire neza kugira ngo nzashakishe menye uwo muntu wambutsa abo bantu, hanyuma mubaze aho musaza wawe dutegesha aherereye, nyimba ashoboye kumwambutsa ambwire ari. Nicyo tuzaheraho kugira ngo dushobore kumenya amakuru ya musaza wawe. Hashize rero imyaka irindwi utamubona, umushaka mpaye amakuru meza. Reka tuvuge yuko ya shitsaho yifuzaga kugera niba ari mu Bufaransa cyangwa se mu kindi gihugu ariko abava muri Mayotte bagendwaga naho mu Bufaransa ariko dufate ko yaba ari n'ahandi akaba akumva muri kano kanya Imana imuhaye ubuzima niba akumva we muri kano kanya tijara niragize mushiki we niki ushaka kumubwira umaze imyaka irindwi ufite ku mutima
iyo kumubwira ni byinshi cyane nuko niba ariho akaba yumva nagerageze akomunike umuryango nk'uko ko akiriho aturuhure imitima icyo namubwira
komera ndagukomeza kandi nzagufasha uko nshoboye ijwi ry'Amerika nicyo ribereho no kugira ngo tubafashe tubanime umutima tubakomeze tubahuze n'abanyu mazigihe kirekire mutabona ubwo rero tugiye kugerageza gushakisha amakuru yarutegesha ambuza n'uwaba yaramurabutswe yaba muri Kenya yaba muri Madagascar cyangwa se muri Mayotte hari abanyarwanda benshi bari muri Mayotte mumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nyaboneka uwaba yarahuye narutegesha ambuza cyangwa se akabazi ahaherereye atubwire aduhamagare atwandikire kugira ngo tumenye amakuru tumuhuze n'umuryango we uri mu Rwanda bose bari mu murenge wa Kamembe navuganaga na Tijara Niragire uri muri site n'abandi bari aho ngaho muri site bose basuhuze babwire ku ijwi rya Amerika dushimishwa n'uko mutwumva ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
hashize imyaka 64 umubirigi kazi Marie Flore Gilet wabyawe n'umunyarwanda kazi witwa Teresa Mukamwambutsa n'umubirigi witwaga Fernand Pire avuye mu Rwanda avukiye ibyumba hitwa Imukono se wa Mukamwambutsa yitwaga Kabongo nyina kitwa Kiminga turamushakira umuryango ngo azagaruke kwivuko afite uwasanga
navukiye ibyumba mbyarwa na Teresa Mukamwambutsa uko nageze isave yaranjyanye ansiga mu babikira kubera ko data yari yatwirukanye kandi mama ni yari afite uburyo buhagije bwo kubona ibidutunga data yitwaga Fernand Pire yapfuye mfite imyaka ibiri yakoreraga Ububiligi mu gihe cy'ubukolonize ndashaka inkomoko yanjye kuko mu mpapuro zanjye mu ikubitiro banditse ko mama yampaye nyuma y'uko naje kubona amakuru agaragaza ko ababyeyi bacu batadutaye ahubwo babadutwaye
Dans mon dossier d'adoption, il était marqué que j'avais été abandonnée par ma mère biologique. Et puis j'ai vu des reportages où on expliquait très bien qu'on n'avait pas été abandonné, mais que c'était...
ndavuga abana bose babanotisi byarambabaje cyane nibyo byatumye nemeza gushakisha umubyeyi wanjye ndashaka kumubona kugira ngo mwereke ko namwibagiwe birambabaje ntekereje ukuntu agomba kuba yarababaye bamutwaye umwana we icyo gihe yari afite imyaka 20 ariko si we wenyine gusa byabayeho byabaye ku babyeyi bose bari bafite abana b'abanotisi
arraché son enfant alors qu'elle avait une vingtaine d'années, qu'elle n'était pas toute seule dans ce cas-là, toutes les mères qui avaient des enfants métis à qui on leur a arraché leur enfant, ça me bouleverse. Oui, j'aimerais aller dans les endroits où
birambabaza cyane ndashaka kujya mu Rwanda ngasura aho yavukiye aho yabaye nzanira isaze ubundi njye aho mama yabaye kandi ashobora kuba akihatuye nawane
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Muri kano kanya ndakira niyo senga Jafet utuye mu karere ka Gasabo murenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke umudugudu wa Kiriza arashaka nyirarume witwa Tuyizere Yosefu yahungiye muri Kongo mu mwaka w'1994
ndashaka kumenya amakuru no kumenya ko marume Tuyizere aho aherereye kugira ngo ndamubone
none nyokoro mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
marume mweruka muri 1994 nambaje kuri kurangira umugara mu kwa karindwi kwa munani agiye muri Congo inzitege twasigaye mu Rwanda kuva icyo gihe ntabwo nzongera kumubona
yagiye muri Congo intambara igiye kurangira wowe arahunga
yego yagiye muri Congo twe tukikara mu Rwanda
yari afite imyaka ingahe icyo gihe
icyo gihe yari umusore ufite imyaka nka 18 kuko njyewe nigaga mu wa gatanu primeri imyaka 11 12 11 gutyo icyo gihe mperuka
hanyuma se agenda yababwiye ko agiye cyangwa se mwamumenye ko yagiye
yajyanye n'abandi bari bakuza ko yarobaga mu kiyaga cya Kivu aya kungana n'abandi barobaga bagahita kivu ubwo intambara ibayeho ntibagarutse bayikomeje no kwikongo ntibagarutse mu Rwanda
nta bandi bantu bari batuye aho ngaho i Kamembe bajyanye nawe bakagaruka baba barababwiye amakuru ye ngo bababwire aho bamusize
hari umugabo umwe ariko yarapfuye nyuma yaje guhunguka atubwira ko yageze kuba amubona ariyo mpamvu yenda ko atapfuye mu gihe cy'intambara abaye yaye 1998 icyo gihe yari akiriho ariyo mpamvu yenda ko yaba akiriho
muri 1998 yari akiriho yari mu kahe gace ka Congo
bari bari mu nkambi izina ryayo ryari muri Congo kuba yagiye mu nkambi muri Congo uburyo izo nkambi bwari bwisenya abakunzi be bigaruka mu Rwanda ari kugira imishwaro we ntiyagarutse mu Rwanda rero ariko uwo muntu wagarukiwe icyo gihe yahitira ko batandukanye kiriho we ntiyakomeje kuzana mu Rwanda ko badafite indege bo bakomeje guhunga bakomeza we ntiyagarutse
hanyuma inkambi bazishenye we ntiyambuka ngo agaruke ikamemba arakomeza ajya kure
yego yakomeje kure muri Congo arakomeza aba muri Congo ku buryo kugeza uyu munsi nta makuru ye nimba akiriho ariko ko iyo ntambara yo itamuhitanye kubera ko yaba akiriho
ariko se uwo muntu wababwiye yuko yamusize ariho yababwiye agace yamusizemo
nibuka neza agace yatubwiye ariko bari barahunze aho indege yagiye bavana muri Congo bahunga nibuka neza indege yabahunga indege yavana muri Congo yari iteye uyu muntu igihe cyo gushyira impunzi we ntiyaje niyo ndege ahubwo yakomeje mu bice byo muri Congo ita tingitingi n'abajyaga baba baragiye bagenda tingitingi niwo mugabo yagarutse
uwaguhaye makuru yakubwiye ko yagarukiye tingitingi
tingitingi
hanyuma nyokorome ariwe Tuyizere Yosefu agakomeza
agakomeza uburyo we atagarutse ataje n'abaza ku Rwanda hari abaje n'ibutaka n'abaje mu ndege ntabwo yaje
ubwo tubare ko yari amaze kwiyongeraho indi myaka ibiri kuva ahunze ku icyo gihe yari amaze kuba umusore w'imyaka 20 nta na rimwe yigeze abandikira nubwo bwose urupapuro rutabagezaho iyo bari rutabagezaho ariko ntabugeze ababwira ko yabandikiye
yita ko yabuze uburyo twandikira kubera ko kiva ku bicira kibaye utaratakaza na telefone nyuma rero ya mukuru na sakari ye chapa yarabuze uburyo yatugisha ataba nawe yenda yibaza ko yazatugisha ari mpamvu nifashije uuserivisi na wakiki radiyo atamuraga nazamubona
iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika Gasaro Kaburaga ni ikiganiro ku ijwi ry'Amerika urakoze cyane kuba waje mu kiganiro ariko se uyu mwana w'umuhungu ahunga yagiye wenyine yari afite se afite na nyina afite nabavandimwe namwe muri bishwabe murasigara abandi bo mu muryango we bari he
ubundi Bizere Joseph yarabamita pobe njyewe kera nkiri muto banita Kasenge kezi na nyitagaho mama rero ni mushiki we mukuru yavutse mu bakobwa gusa ayo bashiki be nyine ari mama n'abandi ba mama wacu bane yahuwenze wenyine ko yari umuro yagiye muri Kongo kwamuye ipe y'uburobyi yaratakiti wenyine yagarutse hari n'abandi barugaga bagira ikintu gitandukanye na bene babo bandi basigaye mu Rwanda mbega mushaka nk'abatambuguze wenyine umuryango kwa nyogokuru none nyogokuru yarasigaye nyuma yaza kwitaba Imana isaganye irandege zere Diana aza kwitaba Imana sogokuru we yarakuye kera nahose yarapfuye yitwaga bamwitaga Mboko we ntabwo yahuje jenoside yabaye yarapfuye kera uburyo yagiye wenyine muri Kongo nta bandi bantu bahafi bahunganye nawe ko yayiturutse mu ikipe
none niyo nsenga Japhet niba uyu nyokorome akumva muri kano kanya aho yaba ari hose ndahamya yuko atagumye tingitingi abakubwiye amakuru bakubwiye ko yakomeje akagenda gana mu burengerazuba bwo hirya bwa Kongo niba akumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira umaranye iyi myaka 29 utekereza kumubwira
Bizere Joseph kitakaza ko be ni marume ndamukunda ndamusuka turamukunda dushaka kumwumva ko akiriho akadumuriza tukamenya amakuru ye ko akiri bazima mama ayiwe ukahereza Godanse n'abandi bashiki be baramutaka cyane rwose aramubwira ati kumva neza yatumiza akigira ko ariyo akamenya amakuru yacu akushaka kugisha yewe icyo yerekeje banyitaga Gisenge niyo zina yabakigitagaho kuko niyo nsenga Japhet yari mu mapole kuko bakitaga Gisenge Gisenge Japhet ubandi umugore amasikini batuza mutarduke mu karere ka ariko komite ka Mende aho ngaho arahibuta rwose ubwo rwose na mbere yuko tumukunda kandi tukimuzirikana azatuvugishe atubwire amakuru ye ko turi amahoro turamudahitane
urakoze cyane kwitabaza ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo ushakishe amakuru ya nyokorome tuyizere Joseph avuye mu Rwanda muri 1994 ahungiye muri Kongo niba kumva azatunyura hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubahuze niyo senga Japhet rero ngaho nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika y'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwana w'umuhungu wavukiye ahitwa Shonga hahoze ari muri prefecture ya Byumba muri komini Muvumba utazi amazina ye ushobora kuba yitwa Ntigwa Kunda arashakisha umuryango we uwo mwana yavutse muri 1986 ajyanwa mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka kubera ko yari imfubyi nyirakuru ashobora kuba yitwa Nyiramugwera Maria ku bantu bakomoka muri komini Muvumba muri teritori ya Shonga bazi umubyeyi wari ufite umwana wajyanywe mu Bufaransa bangwe mu nkambi akanyura mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka azaduhamagare hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga tubahuze umwana arashaka umuryango we Rwanda umwaka w'1994 ukwezi kwa kane gushira abana batatu barahunganye baturutse mu cyahoze ari komine Murambi bagera ku Rusumo berekeza muri Tanzania. Abo ni Mukamana Godance, Mukabizimana Anastasia na Usengimana Mukantwari Irose bageze ku Rusumo baraburana. Mukamana niwe wasigaye abari inkuru, ariko se abo bana Mukabizimana na Mukantwari bo barihe? Bashoboye kugera se muri Tanzania, baheze hakuno se mu Rwanda? Mama Speciosa Mukabutari wihaye Imana mu muryango w'abenibikira, umuvandimwe wabo ubashakisha ari mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, umudugudu wa Mamba, akagari ka Kabutari.
Nashaka kurangisha abana barumuna bangi twabuze mu 1994 ari kumwe na murumuna wanjye wundi witwa Mukamana Godasi. Batandukaniye berekeza Tanzania, batandukanira ku Rusumo.
Abo barumuna bawe witwa bande?
Mukuru yitwaga Mukabizimana Atanasia, yigaga mu mwaka wa mbere. Uwa kabiri akitwa Musengimana Mukantwari Rose, yigaga mu kiburamwaka.
None se batandukanye bari kumwe na Mukamana bagana ku Rusumo, bari baturutse he?
Bari baturutse muri cyahoze ari komine Murambi, Diteri Gakenke.
Komine Murambi ubwo ni muri prefecture ya yihe ya kera?
Ya Byumba ya kera.
Bahava bahunga bagana ku Rusumo.
Muri Tanzania, ngo bahungaga bayoje Tanzania, bo baje gutandukanira na mukuru wabo ku Rusumo.
Ariko se hari amakuru ufite kubambutse bakagana hakurya cyangwa ntibahageze muri Tanzania?
Amakuru ufite ni uko uwo mukuru wabo batandukaniye ku Rusumo berekeza iyo nzira ya Tanzania, nta handi nta yandi makuru ufite.
Ariko se abo bana barakomeje
gukomeza kwabo? Ntabwo nzi niba barakomeje. Mukuru wabo yambwiye ko ari aho bahirukaniye, bamwe bagatatana baratatana batataniye aho ngaho.
Hari agakuru wigeze umenya ka gaturutse izo za Benako, gaturutse izo za Rumasi? Izo ni inkambi zahungiyemo Abanyarwanda muri 1994 muri Tanzania. Benshi bari bakomotse izo za Byumba n'izo za Kibungo. Hari agakuru wigeze umenya?
Oya, nta gakuru nigeze menya.
Igihe inkambi izo muri Tanzania zifunzwe, Abanyarwanda bari barazihungiyemo bakagabuka, nta wigeze akubwira ko hari umwana muri abo ngabo yarabutswe, yaba ari Roza cyangwa se yaba ari Atanasia?
Ntabwo ayo makuru nayamenye, kuko nta bantu nabonye kugira mbe nababaza.
Birumvikana urambwira abana, ariko ntabwo urambwira ababyeyi babo. Ababyeyi bawe byabagendekeye bite bo?
Ngiye naraje kwimana, nari naraje kwimana kuko nta makuru yandi nzi, ariko papa we ntaho hari. Birumvikana bagomba papa we ntaho hari. Papa yitwaga Karigiya Daniyane, mama we arahari yitwa Mukamukubiza Mirisiyana.
Icyo gihe muri 1994 abana bahunga, ndavuga Rose na Tanasia, bagahungana na Mukamana, mama wawe we yari hehe? Yari
andi makuru mama wanjye we yari yaragiye gusura iwabo mu cyahoze ari komine Giti.
Yego.
Yarajyanye n'abandi basaza banjye babiri. Hanyuma icyo gihe papa we yari kumwe mu rugo, yari yasigaranye n'abana. Byumvikane neza ko igihe bahungaga bari kumwe n'abana, ntabwo nabo namenya ngo byaje kugenda gute. Mukuru wanjye ni waje n'umuntu wanjye ni waje kumbwira ko bakomeje, hari abantu bageze baratatana, mukuru wanjye warakomezanye n'abana nabo wageze ku Rusumo baratandukana.
Makeya hari abantu batatu udafitiye amakuru muri abo ngabo, harimo barumuna bawe Atanasia na Rose Mukantwari. Atanasia Mukabizimana, Mukantwari Rose, ariko nta n'amakuru ya papa wawe uzi, Karya Daniyane?
Oya, nta makuru yenda.
ndabikubaza kubira ko uyu ni umwanya wo kugira ngo abantu banyuze muri ako gace turibukiranya kugira ngo uwaba yaramurabutswe ageze ku rusumo mu 94 turi mu kwezi kwa kane gushyira kwa gatanu akomotse muri giti muri Murambi ahunga n'abandi uwaba yaramubonye ahunga aho ku rusumo wababonye abana bese babarambutse bakagira muri Tanzania niba bakiri aho ngaho muri Tanzania bakaba bataragarutse ariho bari baramutse bumvise ikiganiro Agasaro kabura kano ku ijwi rya Amerika bamenya yuko ari Damian Karyamya ko umukobwa we mama na mama Specials mu Kabutare amushaka ariko tugize n'Imana barumuna bawe mu Kantwari Roje na Mukabizimana Tinaziya nabo bakaba bakiriho bakaba ari ahantu bakakumva avuga bati mukuru wacu ariho aradushaka niba muri kano kanya bakumva mama Specials niba bakumva imyaka ishize ari myinshi ni hafi 30 igiye gushira utaje amakuru yawo niba bariho bakaba bakumva ari barumuna bawe ndetse na papa wawe nicyo ushaka kubabwira muri kano kanya
icyo ushaka kubabwira ni uko umuryango iwabo umuryango wabo wagihari icyo gihe ngewe ntabwo ni nakabaye umubikira nari umukobwa usanzwe twabanaga ntarabumbikira bazi ko nagiye kwiha Imana ubwo rero kuko niba bari bazi ko nagiye kwiha Imana najya mubabwire ko ibijyanye nayikomeje kandi nabaye wihaye Imana na basabaga niba ahantu baba baherereye bakwimenyesha ko bariho
ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kwa mukuru w'Amerika dushimishwa no kwakira abantu b'ingeri zose baza batugana kugira ngo dufatanye n'igikorwa cy'urukundo cyo gushakisha abantu baba baratandukanye imiryango yabo kugira ngo twongere tubahuze n'ababo ndasaba cyane rero kugira ngo nawe uzashobore kongera guhura na Rose Mukantwari Athanasia Mukabizimana na papa wawe Damian Karegeya ndagushimira cyane amasisoza kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga kandi kwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane
Agasaro Kaburaga ndasoza ikiganiro Agasaro Kaburaga nakira Niyonsaba Jean Bosco ushaka makuru ya mubyara we Mukandayisenga ababyeyi ba Mukandayisenga batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo akagari ka Gisiza mudugudu wa Gitaba umwana w'umukobwa Mukandayisenga agiye muri Canada avuye mu kigo cy'imfubyi cya Nyiragasuruba hafi y'amashuri yisumbuye mu mujyi wa Byumba amaze imyaka 30 avuye mu Rwanda.
Ikiganye mu kigaro nuko nufugisha Agasaro kanje.
Agasaro Kaburaga.
Noneho ngumva uwo mwana yarabuze ngumva namutubonera. Kuko bavukana bavutse ari babiri. Noneho kuba tumushaka ababyeyi be barashakishije turamubura fatanyije nabo turagisha hari hose mbe byaranze. Noneho twumvisha Agasaro kanje nibwo tuvuze ngo reka tubandikire udufashe kumushaka.
Yego ugize neza ntabwo ari Agasaro kanje na Agasaro Kaburaga ikiganiro cyo ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Yego ngaho rero mbwira uyu mwana w'umukobwa uvuga mwamubuze mute byagenze gute?
Umwana bavuta ari abana babiri noneho mama wabo na muzehe ntabwo bari bifashije noneho bajya kumureresha mu kigo cy'imfubyi Nyiragasuruba kuko bashakaga nyine ubufasha bwo kugira babiri ntabwo bari babashoboye noneho umwe baramujyana undi baramusigarana noneho intambara iteye noneho umwana ubwo abazungu bahise bahunga ubwo ngubwo noneho nge na muzehe twari tugeze aho bita ku Iperu
yego
tugira ibyuma noneho nibwo twahoraga n'amasasu tugiye kumureba icyo gihe umuzungu yari yadutumyeho ubwo duhita tugarukira mu nzira ubwo rero nyuma yaho batubwira yuko umuzungu yagiye
hanyuma mutashoboye kugera ibyumba mwarekeye aho rero nta yandi makuru mwongeye kumenya y'umwana
nta yandi makuru twagiye kumenya
none se mwabwiwe n'iki ko yavuye mu Rwanda
icyo gihe nyine twagiyeyo tujyuma yaho noneho batubwira ko umuzungu aribwo bamujyanye abasigaye mu kigo mbese
uwo muzungu yego uwo muzungu wabajyanye yitwa nde
uwo muzungu wamujyanye yitwaga abo twamuhaye umwe yitwaga France undi yitwaga Mameri
mbese umwana mwaramujyanye muramutanga mu muha abantu ngo bajye kumurera mubizi neza kandi mubishaka rwose
tubishaka turanabyandika twari dufite noneho n'umuzungu yari yaje no kudusura mu rugo iwacu ahubwo icyo gihe
ni ukuvuga yuko haje umuzungu avuye muri Canada aje gushaka umwana ajya kurera bamubwira ko mufite araza aramureba aramushima aramurambagiza aramureba aramushima hanyuma muramumushyira musinya impapuro ko mumutanze wowe wari mubyara we ariko se yari ahari na nyina bari bahari niwe wasinyiye
na n'ubu baracyahari
nabo barisinyiye cyangwa baragutumira basinyira
nibo babisinyiye
mwari muzi ko icyo gihe birumvikana umuntu mukuru afite uburenganzira bwo gutanga umwana we ariko kugira ngo utange umwana ajye kurererwa ahandi ari umwana w'u Rwanda uzi ko bigomba kunyura mu mategeko hari ahantu hari umuntu uhagarariye leta y'u Rwanda wari uhari hari impapuro mwajyanye mu rukiko rw'ibanze se kugira ngo batereho imangu bemeze ko umwana agiye kujya muri Canada ibyo byarabaye
icyo gihe ntabwo twari tuzi ko bazajya muri Canada icyo kigo cyagiraga suruba ibyumba nyine cyari ikigo cy'abana b'impfubyi noneho rero nta nubwo twari tuzi ko intambara izanatera bakagenda rebe twari tuzi ko umwana azarererwa aho ngaho agakura hanyuma tukajya tujya kumusura kuko niko bari batubwiye ngo tuzajya tuza gusura umwana n'ubundi twatwa ubwo bwari bwa kangahe tugiye kujyayo ubwa gatatu
hanyuma uyu mubyara wawe Mukandayisenga yavuye mu rugo yarabatijwe hari irindi zina yari afite
oya yari uruhinja yari icyo uruhinja ariko twamugejejeyo hanyuma umuzungu we abita Linda
noneho se Mukandayisenga yari arigumanye cyangwa se bamuhaye izina rindi naryo
ababyeyi be
yego
bari baramwise Mukandayisenga noneho tugezeyo umuzungu we aramubwira ngo we amwise Linda
yego
nta rindi zina ziba bamwitaga
none intambara imaze guhosha amahoro agarutse mwigeze musubira aho ngaho kuri Nyiragasurwa kugira ngo mubaze niba mwamenya amakuru y'umwana
twasubiyeyo nuko batubwira yuko umuzungu yamujyanye noneho hari n'amafoto bari barifotoranyije n'ababyeyi icyo gihe nyine amafoto intambara yarateye nyine biratatana barahunga noneho bagarutse basanga n'impapuro yari yarabandikiye nazo zarabuze noneho rero basubiyeyo baravuga ngo ntabwo bazi amakuru yaho ngo kuko intambara yarateye umwana baramujyana nta yandi makuru twongeye kumenya
ariko se mwari muzi namwe yuko igihe cyose utanze umwana uba wiyambuye uburenganzira bwo kuzamenya amakuru ye cyangwa ntabwo babibasobanuriye
ntabwo babidusobanuriye kubera yuko nyine n'ubundi n'abana n'ubundi hari n'abandi bana baharirirwaga twebwe twari tuzi yuko ari ukuhamurerera noneho ibyo yakura n'ubundi niyo gahunda bari baduhaye bari bavuze ko umwana namara kumenya ubwenge tuzajya kumufata bari kumurererayo gusa tukajya tujya kumufatayo tukajya tujya kumusura yakura akagaruka ntabwo twari tuzi ko bazamujyana
none kuba baramujyanye mwabyakiriye mute
nyine byabaye ikibazo hari mukuru we bavukanye ahora avuga tuwamba mukuru wanjye mama we na muzehe ubwo ni ikibazo kubura umwana noneho bagiye no ku karere kubibaza ku karere baravuga ngo ntago bashobora kugira ngo kumubona kubera izo mpapuro nyine zabuze
nyine
ubwo nyine twarihanda kujya
gukomera dusubire inyuma gatoya ariko niyo saba
karame
aba bana bavutse ari impanga
bavutse ari babiri
bavuka ari babiri umwe muramufata mu mutandukanya na mukuru we mu mujyana kumureresha kuki mutabatanze bombi cyangwa se mu bagumane bombi ko ibihaza umwe bihaza babiri
icyo gihe nyine ku karere ndani ku murenge kubera yuko ababyeyi be ntabwo bari bifashije icyo gihe mama we be bari mu buzima bubi noneho no ku murenge ndumva byaraciyeyo noneho barababwira bati ni mumujyane mu kigo imfubyi bamurere muzajya mujya kumusura n'ubundi akurireyo
ibyo ndabyumva wabimbwiye ariko icyo ntumva nshaka ko nawe umbwira niba ucyumva ni ukumva ko abana b'impanga bavukanye kubatandukanya ni ukubababaza ku mutima kubera yuko baba ari nk'umuntu umwe ari kuri muri babiri ibyiza ni uko bakurana iyo Imana ibahaye ubuzima bagakurana birabubaka niyo mpamvu ntumva gukuntu mwashoboye ababyeyi be namwe mu muryango mwashoboye kubona ibyo gutunga umwana umwe hakabura ibyatunga babiri cyangwa se ngo mwemere abo bana mubatange bombi bajye nyiragasuruba baharirirwe mujye mujya kubahasura kubera iki umwe ariwe wagiye mukiyemeza kuzajya mufata inkoni mukagenda ibyo birometero mugiye kumusura mukagaruka nicyo kintu nashaka kumva ariko nawe uracyumva
ndikucyumva ariko nyine ababyeyi be niko babipanze babona kurera abana impinja ebyiri urumva hari mu gihe cy'inzara nta bushobozi bari bafite nuko rero bahitamo nyine urumva n'abantu babagiriye inama bati umwana umwe n'ubundi mu kigo cya nyiragasuruba bakira abana b'impinja bakabarera aho kugira ngo bazarware bwacya umwe ni mu bujyane hanyuma bamubafashe nuko rero babipanze ababyeyi be noneho baravuga bati n'ubundi tuzajya tujya kumusura n'ubundi buri cyumweru bajyagayo
niyo saba Jean Bosco urashaka mubyara wawe mukanda isenga birumvikana ko yagiye ari uruhinja wari muri Canada aravuga igifaransa cyangwa se yagiye mu gace kavuga icyongereza urwego rw'ikinyarwanda ashobora kuba ataruzi ariko urabwira Imana urabwira umutima niba kumva ivugira ikiri kuri ku mutima mubwira urwo rukundo umunota umwe gusa niba kumva niki wumva wifuza kumubwira
umva tumubonye Imana twashima Imana uwo ni mubyara wanjye yagiye ari uruhinja mwene nyina aho aravuga ati cyanyereka mukuru wanjye noneho umukecuru n'umusaza bo bafite agahinda baravuga bati uyu ni uriya tubimenye tukaba twaramureke ahangaha ubari abari inkumi abari umubyeyi nk'abana babyaye nka gatatu uwo murumuna we abyaye kabiri umva twashima Imana dufatanyije namwe mwaba mubidukoreye rero ibyishimo byaba byinshi mu muryango kuko umuryango we wose uracyahari
ngaho rero mukomeze musenge niyo saba Jean Bosco ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kubw'umurimo mwitanga mukadukorera
murakoze
agasaro kaburaga karabonetse
Agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha ni 00122 7 7 7 4 6 4 6 nongere nisubiremo 00122 7 7 7 4 6 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Veniste yishimiye Imana.
We are waiting for you. Agasaro.